banyarwanda kazi nitwa Karuranga nkabarye uhagarariye ishyaka ry'abaturage. Icya mbere mbanje kubaramutsa mwese mugira amahoro. Banyarwanda, banyarwanda kazi, nkaba nshaka kubamenyekesha yuko ishyaka ry'abaturage ryageneye kino cyumweru icyo turimo kubahiriza umunsi w'intwari kimwe n'abanyarwanda bose aho bari, abari mu Rwanda, abari hanze, hamwe n'inshuti z'u Rwanda zose aho zaba ziri. Ikindi rero tukaba twifatanyije n'imiryango y'abantu bitangiye igihugu cyacu kugira ngo abana b'u Rwanda bazatahe, nubwo bamwe muri twebwe turacyari ishyanga. Banyarwanda, banyarwanda kazi, hari abanyarwanda benshi bibaza impamvu intambara yabaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cyenda umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda impamvu yabayeho. Mu by'ukuri nanjye ndi umwe mu bibaza ibintu bimeze gutyo, ariko rero tugomba kumenya yuko nanone byari ngombwa kuko ntabwo ari intambara abanyarwanda twebwe bari hanze twashatse kurwana, ahubwo ni intambara abanyarwanda bari mu gihugu bashatse yuko turwana. Ni ukuvuga rero yuko ibyabaye byose byabaye bivuye mu buhohotere ubwo twari twarahohotewe kuva muri 59 no kugeza muri 90 intambara aho yatangiriye.
Yeah. paradiso.
Banyarwanda banyarwandakazi kuko maze kumva intwari z'u Rwanda zitangiye u Rwanda zikaba zaraguye muri ibyo bitero bitari kugomba kuba ngombwa iyo Leta y'u Rwanda yemerera abanyarwanda gutaha nta buryo rero abanyarwanda bari hanze batasabye Leta y'u Rwanda kugira ngo ibe yabemerera gutaha ku neza ariko ibyo byose barabyanze niyo mpamvu rero ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi muri uwo mwaka wa 1990 intwari z'u Rwanda ziyobowe na nyakwigendera Rwigema ariho zatashye mu by'ukuri ntabwo batashye ku ngufu kuko bangaga abanyarwanda ahubwo batake ku ngufu kuko bashakaga kugira ngo u Rwanda rube rwabo u Rwanda abana b'u Rwanda babe babana nk'uko mbere babanaga ariko igitangaje nuko abantu bari u Rwanda bamwe ariko batabibonaga ari simvuga abaturage ndavuga leta z'igitugu zariho cyangwa zaze zibaho nka leta ya Kayibanda na leta ya Habyarimana ibyo rero bikaba ari zo mpamvu zateye intambara ya 1990 abanyarwanda abanyarwanda kazi nkuko maze kumva yuko abatigeze babona intwari yacu intwari y'abanyarwanda yuko muzamubwirwa mu byukuri abatari bavuka muri icyo gihe nabari bahari ariko batari bamuzi cyangwa batashoboye kumenya ibigwi bye bazakomeza babibwirwe no mu myaka igihumbi izaza banyarwanda banyarwanda kazi nkuko nababwiye nyuma y'uko intambara bitari ngombwa kugira ngo ubeho ariko byarabaye nkaba rero nshaka kubabwira nubwo nyuma y'intambara abavandimwe bacu bapfuye hamwe n'ibyakurikiyeho na n'ubu nk'uko bimeze ariko nkaba nshaka kubabwira yuko intambara yabaye muri icyo gihe atari intambara yo kuvuga yuko twanga abantu bo mu Rwanda itari intambara yo kuvuga yuko ari gukora genocide nk'uko bamwe babyitirira ahubwo yari intambara yo gucyura abanyarwanda icyo rero sore nkabagewe n'abandi bagenzi banjye mvuga rwose yuko bitari ngombwa kugira ngo intambara ibe byatubabaje yuko abantu bapfuye ariko nta muntu n'umwe tugomba kubisabira imbabazi kuko bwari uburenganzira bw'abanyarwanda kugira ngo batahe mu rwababyaye
Yeah. leta jiri mezi cyo kebe keza wateruye ukarasumozo na muzozo
babu 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 na tubibuka wari mwatubanisha kitanga batije shamba bukari kubanga na gihunga
Banyarwanda Banyarwandakazi kuvuga yuko tutagomba gusabira imbabazi yuko habayeho intambara muri 90 ntabwo ari ukuvuga yuko ibyabaye bitatubabaje ahubwo ni ukuvuga yuko ibyabaye bitari bigomba kuba y'abantu b'u Rwanda bari Rwanda ndavuga leta ya Habyarimana cyangwa leta z'igitugu zose zabaye zizaho mu Rwanda ntabwo ari ukuvuga yuko ari byishimo twapfucije abantu intambara nayo ku giti cyanjye mama wanjye yarapfuye umuhungu wanjye baramwica n'umuryango wanjye w'abantu bageze ku 160 n'abandi bose barabica ntabwo ari ukuvuga yuko nabyishimiye kugira ngo abanyarwanda umuryango wanjye n'abandi banyarwanda bate bazizitse mbabwoko ariko nyuma yaho babagaruzaga hagati badafite agaciro mu gihugu cyabo ari nta wuzi yuko ari abanyarwanda bagendera ku ndangamuntu kuko igihugu cyari cyaraciwe mu bwoko Hutu Tutsi n'Agatwa banyarwandakazi abo bantu nubwo bari mu Rwanda ntabwo byari ngombwa kugira ngo bape kubera intambara kuko intambara ntiyagiye igamije bo ahubwo yagamije ubutegetsi bw'igitugu bwariho muri icyo gihe bwari bwaraciyemo abanyarwanda icyuho bwari bwaranze yuko abanyarwanda bahura bakongera bakaba umwana umwe w'u Rwanda turatekereza rero nubwo byabaye mu Rwanda ariko nta burenganzira bw'umuntu kuvuga yuko ngo byari ngombwa genocide ibe kubera yuko impunzi ziri mu mahanga zatashye mu gihugu cyacu banyarwandakazi nashaka kubabwira leta y'u Rwanda yamenye yuko intwari z'u Rwanda zishaka gutaha ariko nta buryo na bumwe leta y'u Rwanda yigeze ihagarara ku maguru yayo ikavuga ati noneho umuryango urakinguye bana b'u Rwanda nimuze mujye mu rwatubyaye banyarwandakazi nababwira yuko muri 82 mu kwezi kwa gatatu yuko leta y'u Rwanda ikorana na leta ya Obote bashubije abanyarwanda 400,500 baragiye bamwe barabica abandi barabagarura bavuga ngo kuko abo bantu bavuga ikigande ngo si abanyarwanda ntabwo rero kuba umunyarwanda bigomba kuvuga ikinyarwanda banyarwandakazi leta y'u Rwanda yirengagije abanyarwanda kandi bazi akarengane ako twari turimo mu Bugande muri 86 mu kwezi kwa cumi hagati y'itariki 18 na 21 rwose officially twabwiye leta y'u Rwanda yuko dushaka gutaha ku neza ariko leta y'u Rwanda ntacyo yabivuzeho ibyo bintu twabibwiye leta y'u Rwanda ikabare mu minsi itatu iyo twamaze tuganira n'abategetsi b'u Rwanda abari bayobowe na Augustine Nduwayezu. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, nanone mbere yaho Banyarwanda, Banyarwanda kazi, nanone mbere yaho ngaho mu kwezi kwa karindwi Habyarimana yaje Uganda agazinduka, ariko ntibyamuteye isoni kuvuga ngo abana b'u Rwanda ntibakwiriye gutaha iwabo mu Rwanda ngo kuko igihugu ari gitoya, na ndetse avuga yuko tugomba kuba Uganda nkaho Uganda ari igihugu cyatubyaye. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, nyuma yaho muri 83 nanone Habyarimana yagize urukiko muri Loni rwabereye Beni muri Switzerland, ababwira yuko atazemerera impunzi kugira ngo zibe zataha ku neza. Ibyo bintu byose rero ni ukwerekana yuko ari nta munsi n'umwe impunzi zigeze zifuza gutaha ku ngufu, uretse yuko Leta y'u Rwanda ariyo yabishatse kuko itashakaga Abanyarwanda kugira ngo babe bataha mu gihugu cyabo. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, iyo rero ikaba ariyo ari byo bintu byateye intambara ya 90. Iyo ntambara ikaba ariyo yabaye na ndetse igatwara intwari zacu, izo muza kumva mu kanya gatoya.
Thank you.
Rwanda banyarwanda kazi bagira ngo muri kano kanya twese tube twafata umunota umwe kugira ngo twibuke intwari zacu intwari z'u Rwanda zitangiye u Rwanda n'abanyarwanda kugira ngo abanyarwanda bazagira amahoro mu gihe kizaza banyarwanda banyarwanda kazi izo ntwari zacu zitangiye igihugu kugira ngo abana b'u Rwanda bazabe mu Rwanda rususurutse U Rwanda ruhesha ishema abanyarwanda bose u Rwanda rwuzuye ubusugire n'ubusagambe bw'abanyarwanda u Rwanda rutagendera ku moko u Rwanda rutagendera ku karere u Rwanda rutagendera ku madini u Rwanda rwubaha buri munyarwanda wese u Rwanda ruzira umwiryane
intwari zitangiye igihugu bari zacu mwe
Commander Rwigema, Commander Waswa, Commander Bayingana, na Commander Bunyenyetsi. Intwari Commander Bitamazire Commander Mucho Commander Byaruhanga Commander Kaitare, Komanda Barinda na Komanda Mvunanyambo. Komanda Munyaneza, Komanda Majezi, Komanda Karakire, Komanda Musisigugaya, Komanda Nirigira, na Komanda Serwada. Komanda Ntaganda, Komanda Karangwa Senior, Komanda Karangwa Junior, Komanda Rugema, Komanda Mugisha, na Komanda Buchana. Komanda Karimera, Komanda Chiza, Komanda Mhirgwa, Komanda Kamiri, Komanda Mutimbo, Komanda Chirondi, Komanda Mugunga Senior, na Komanda Mugunga Junior. Komanda Rugyogo, Komanda Rudasingwa, Komanda Kanamugirerewo, Komanda Kambanda, Komanda Muhumuza, na Komanda Munyentwari. Komanda Sabena, Komanda Rukundo, Komanda Fred Mari Eganya, Komanda Kamari Fupi, Komanda Karisti Sengoga, Komanda Edris Sengoga, hamwe n'abandi ntwari zose zitangiye u Rwanda. Bose men and the women of all ranks, nabandi abitwa unknown soldiers cyangwa ingabo zitazwi. Banyarwanda, Banyarwandakazi, nuko tumaze kumva intwari zacu zitangiye igihugu zikitangira abanyarwanda kugira ngo tuzubake u Rwanda rw'ejo rubereye abanyarwanda twese nk'abanyarwanda nk'abavuka Rwanda atari u Rwanda rubereye abatutsi rubereye abahutu rubereye abatwa rubereye abazungu rubereye abantu b'ubwoko bwose ahubwo ari u Rwanda rubereye abana b'u Rwanda bose kimwe hamwe n'inshuti z'u Rwanda zose zaba zizindukiye mu Rwanda abo bavandimwe bacu batanze ubuzima bwacu bashaka yuko u Rwanda rw'ejo ruzarangwa n'ibyiza by'u Rwanda tutazarangwa n'amoko gahutu gatwa gatutsi banyarwanda banyarwanda kazi icyo kintu rero kikaba ariyo mpamvu cyatumye abavandimwe bacu batanga ubuzima bwabo kubera igihugu cyacu benshi cyane bari bazi yuko batazakibamo nyuma yo kwitangira igihugu cyabo hari benshi mwumvishije amagambo ya mugenzi wa nyakwigendera Kwigema Salim Sare ubwo yavugaga yuko Rwigema yuko yari azi yuko yiyumvagamo ibice 75% kw'ijana yuko ashobora kugwa ku rugamba ariko nubwo yabyiyumvishijemo ntabwo yatinye ikindi mwakumva amagambo George mushiki wa Rwigema yamubwiye igihe Rwigema yakubukaga muri Amerika agiye ari bugufi ya gufata urugendo rw'i Rwanda ubwo yamubwiye ko ashaka kuvugana nawe wenyine nyuma akamubwira ati ejo mfite aho nzajya undi akamubaza ati ese ugiye gutabara undi akavuga ati ye nyuma intwari y'u Rwanda ikamubwira ati ariko ndagiye uko bizamera byose muzabyemere icyo rero ni icyerekana yuko intwari y'u Rwanda yari izi yuko rwose ashobora kugwa ku rugamba banyarwanda banyarwandakazi nashaka rero kugira ngo ngire jambo ibyo nongeraho igihe mumaze kumva ayo magambo cyangwa n'ibyo bitekerezo nyakwigendera ibyo yari afite banyarwanda banyarwandakazi nanone ndongera kubabwira yuko u Rwanda badusigiye rugomba gukorerwa n'abana b'u Rwanda nta muntu n'umwe uzatwubakira u Rwanda nta munyamahanga n'umwe uzatwubakira u Rwanda kandi ababiligi uko bubatse u Rwanda mwarabibonye abafaransa uko bubatse u Rwanda mwarabibonye n'abandi bashusenye nabo murabumva banyarwanda banyarwandakazi ndashaka kugira ngo turebe inyuma twibuke amagambo mushuti wa Rwigema Shefari yagiranye na Rwigema nkuko yabivuze bahuye ku mashuri nyuma batangira ibiganiro byiza bivuga ku isi ku bibazo byari bifite byari biriho muri icyo gihe. Ibyo bibazo rero ni bibazo byo basangiye basanga bafite imigambi imwe. Nyuma yaho yatubwiye cyangwa yabwiye isi yose ndabara mu biganiro ibyo yagize, ntabwo yabwiye jyewe director, ariko ibyo yavuze twese twarabyumvishije, twaranabibonye uko bahamagaye abarimu babo bababwira igitekerezo cyabo icyo bari bafite yuko abantu bakwiriye kujya hamwe bakarwanisha ubutegetsi bw'igituza ubwa Idi Amin. Ntibagarukiye aho ngaho, bafata inzira bajya ku ishyanga Tanzania, aho bamaze umwaka mu nzu badasohoka. Nyakwigendera Rwigema ntibagarukiye aho ngaho, niho yahuriye na Salim Saleh, ahahurira Yoweri Museveni, hanyuma na ndetse akurikira Museveni hamwe na Shefari bajya Mozambique. Aho bagiye hari urugamba rukomeye cyane, urugamba rukomeye cyane kuruta yenda urugamba rwabaye Uganda cyangwa n'urugamba rwo twagiriye Rwanda. Uretse aho bitandukanye n'iby'iwacu Rwanda, nuko ari nta genocide yahabaye. Banyarwanda, banyarwandakazi, muri icyo gihe rero niho urugamba rwa Mozambique rurangiye. Nyakwigendera Rwigema agaruka Tanzania, afata mu rugamba urwo kubohoza Uganda, birukana Idi Amin. Urwo rugamba bararutsinda. Nanone ku itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri muri 81, nyakwigendera Rwigema n'umwe mu abari mu bantu 27 bajya gutera inkambi y'abasirikare Kabamba. Mwareba rero abantu 27 kugira ngo batere inkambi y'abasirikare uko byaba bimeze, cyane cyane nk'inkambi ya Kabamba. Banyarwanda, banyarwandakazi, nyakwigendera Rwigema yakomeje kwerekana ubutwari, kwerekana umurava, arwanira igihugu cya Uganda. Ariko mu by'ukuri, nk'uko nshaka kubivutsa, sinshaka kugira ngo muvuge yuko yagiye Tanzania ajya Mozambique, araza no kurwana muri Uganda mu ntambara ya Idi Amin no mu ntambara ya Obote II, ntabwo ari ukuvuga yuko ari umuntu wari uryohewe no kurwana n'umuntu bumvaga ashaka amatiku yo kuba yahora mu ntambara iteka ryose. Ariko ibyo byose yarabikoze avuga ati, reka mbikore yenda byazaviramo Abanyarwanda ibyiza. Nyuma muri Uganda, muri iyo ntambara yahabaye kuva muri 81 kugeza 86, yari intambara ikomeye. Nyakwigendera Rwigema yahise mu bintu byinshi cyane, yasimbukaga imigezi, akazamuka ibishanga, akazamuka imisozi arwanira, akazamuka imisozi agasimbuka imihanda batezemo za bomu arwana kugira ngo Abanyarwanda yenda bazagire icyo bagiraho. Abanyarwanda, banyarwandakazi, kumenya yuko nyakwigendera Rwigema yari umugabo w'intwari, abantu mwese mwaba mubyibuka cyangwa mwarumbishije ubwo yuhiye inka izuba rikiri umutavu, igihe yateraga inkambi ya Simba Battalion Mbarara, maze akanywesha umwanzi amazi amata atarabuze mu Rwanda. Ni ibintu byerekana koko yari afite ubutwari bumeze ukundi. Banyarwanda, banyarwandakazi, ibyo byose abirangije muzi mirimo ye yakoze muri Uganda ibyo ngibyo ntabwo bisubiramo yari kuvuga ati reka nigumire Uganda agure nzu kororo yubake amazu akore business maze iby'u Rwanda bireke yari kuvuga ati reka nishakire umurimo wese we nabone muri Uganda yigumira aho ngaho cyangwa ajye muri Amerika nk'abandi cyangwa mu Burayi ariko ibyo byose ariko yaravuze ati nta kibazo reka ntahe iwacu i Rwanda nture abanyarwanda njye imbere y'abanyarwanda bene wacu tutahe tuve mu mahanga niko byabaye ibyo byose rero yabikoresheje kubera yuko yari afite urukundo rw'igihugu cye ibyo byose yabikoze kuko yari afite urukundo rw'abana b'u Rwanda ibyo byose yabikoze kuko yari afite urukundo rw'u Rwanda rw'ejo kugira ngo u Rwanda ruzaba u Rwanda abanyarwanda twese dushobore kuba twaba hamwe Banyarwanda banyarwandakazi nta washidikanya yuko koko urugamba twatangiye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 9 mu 90 yuko twarutsinze urwo rugamba koko rwaratsinzwe ariko urugamba rwo twatsinze ni urugamba urw'intwaro y'umuriro hasigaye hakaba rero harasigaye ingamba eshatu izo tugomba kurwana urwa icyambere n'urugamba rwa politiki kugira ngo igihugu kibe cyagendera kuri demokarasi nyayo kugira ngo amashyaka kugira ngo igihugu kibe cyagendera kuri demokarasi nyayo kugira ngo igihugu kibe cyagira umwisanzure mu rwego rwa politiki n'amashyaka abe yakwemererwa mu Rwanda kandi kugira ngo abanyarwanda bose bakorane nubwo tuba tudahuje ibitekerezo uko niko n'ibihugu bindi byo hanze cyangwa byakuze kera bigomba kubakwa banyarwanda banyarwandakazi urugamba rundi rwa kabiri rero ni urugamba rw'imibere ni urugamba urwerekeye umutungo w'igihugu umutungo w'igihugu ni ukuvuga yuko u Rwanda rugomba gukorerwa n'abana b'u Rwanda kureba rero kugira ngo tugire umutungo w'igihugu u Rwanda rwe rwakwigenga mu mutungo w'igihugu ubwo bitagomba kuba abanyarwanda bajeti yati y'u Rwanda igomba gutungwa n'amafaranga avuye hanze nk'uko abanyarwanda bavuga ngo akava mu mihana kaza imvura ihise natwe abanyarwanda tugomba gukorera igihugu cyacu kugira ngo tube twava mu buretwe banyarwanda banyarwandakazi ikindi ni mizamukire y'amajyambere y'abaturage urwo narwo ni urugamba rukomeye kugira ngo abaturage bacu b'abanyarwanda na ndetse n'inshuti zije kudusura zibe zagira ubuzima bwiza mu gihugu cy'u Rwanda tugomba rero kumenya yuko hari ibintu bibiri bitandukanye intambara y'umuriro iyo twarwanye muri iyo myaka ine no kubaka niyo ntambara yo kubaka igihugu mu rwego rwa politiki mu rwego rwa ekonomi no mu rwego rwa imizamukire y'abaturage biranyuranye iyo rero ikaba ariyo mpamvu iteye ibibazo byinshi cyane mu Rwanda kuko bamwe muri bagenzi bacu mu banyarwanda bose icyo kintu bamwe ntabwo bakize intambara yo kubohoza igihugu yatangiye mu kwezi kwa karindwi muri 94 na n'ubu ngubu iyo ntambara iracyakomeza banyarwandakazi ntabwo ari mu Rwanda gusa twagenda gatoya tukareba muri Germany nyuma ya Hitler uko byabaye mwasanga bamaze gutsinda Hitler ntabwo byagarukiye aho ngaho kuvuga yuko Hitler atsinzwe ahubwo Germany yahise yiyubaka mu rwego rwa politike yiyubaka mu rwego rw'ubukungu no mu rwego urwo mibereho y'abaturage ubu muri Europe yose nicyo gihugu gikize kandi kimerewe neza kuruta ibindi bihugu byose bya Europe nubwo cyari kivuye mu ntambara icya kabiri ni France habayeho French Revolution yatewe n'ubutegetsi bwariho muri icyo gihe abaturage bagiye ku muhanda baraye ubusa bashaka umugati hanyuma bivamo gukora revolution nabo babikoze ntabwo bagarukiye aho ngaho bahise bubaka igihugu cyabo bahore rero intambara niko igomba kumera ntabwo urugamba ari ukujya kuri front line ukagenda ukarasa ugafata ibyaro ugafata imisozi ugafata kapitali cyangwa imijyi wabirangiza ugatekereza yuko intambara irangiye hari ibindi rwose abantu byo bagomba kwitangira kugira ngo barwane babe babigiraho niyo mpamvu tugomba kuvuga rero yuko intwari zacu nyakwigendera komanda Rwigema komanda Waswa komanda Bayingana komanda Bunyenyezi komanda Bitamazire komanda Mucho komanda Byaruhanga komanda Kayitare hamwe n'abandi bose ntashoboye kuvuga amazina yabo kuko ni menshi cyane ngashyiraho hamwe n'abo ingabo z'u Rwanda zitwa cyangwa zizwi nka unknown soldiers yuko bose icyo bitangiye igihugu ariko badusiga ku rugamba nibo barwanya intambara ya mbere iyo navuze barayituma itsinda intambara rero ziri eshatu zisigaye badusigiye twebwe izo ntambara y'urwego rwa politike intambara y'urwego rw'umutungo w'igihugu n'intambara yo kuzamura amajyambere y'abanyarwanda izo nizo ntambara badusigiye eshatu tugomba kurwana twese nk'abanyarwanda kugira ngo tube tugomba kurwana twese nk'abanyarwanda kuva none n'ejo no mu myaka igihumbi izaza banyarwanda kazi rero ikibazo ntabwo ari ukubashimira nk'uko uno munsi twubahiriza twagize kino cy'umweru kubahiriza intwari zacu ahubwo ikibazo cyabaye gutangirira aho bagejeje natwe tugakomeza urugamba urwo bariho ndatekereza nicyo cyabashimisha cyane banyarwandakazi muri kino gihe rero nkaba nasabaga abanyarwanda twese kugira ngo tube twatuza dusubize amaso yacu inyuma turebe ibintu uko bije bimera mu Rwanda tugomba gukora abanyamahanga icyo bita auditing ni ururimi ruri mu rwego rwa finance icyo bivuga ni ugushobora mu kinyarwanda yenda kivunaguye ni ugushobora gusuzuma ibyo twabonye mu gihe cyashize gusuzuma ibyo dufite ubu gusuzuma n'ibyo twabona n'ibyo tuzabona ejo iyo niyo auditing iyo mvuga nk'abanyarwanda rero tukwiriye kumenya yuko twagize ibyago ariko ntituvuge yuko twagize ibyago gusa tukamenya n'impamvu ibyo byago byabayeho tukamenya n'impamvu yuko twavuye mu Rwanda muri 59 tukamenya ibyasubiyeho kuva muri 59 n'uko byabaye tukamenya uko twasubiye i Rwanda muri mirongo cyenda n'impamvu twasubiye i Rwanda n'uburyo twasubiyeyo. Nanone tukamenya yuko hari abantu bapfuye mu ntambara, tukamenya yuko habayeho genocide mu Rwanda, tukamenya yuko hari impunzi zahunze nyuma y'intambara yo muri 1994. Nanone ariko ibyo ngibyo tumaze kubishyira hariya, tukasuzuma nanone ibyo dufite ubu ngubu kuri uno munsi wa none, ibyo tugezeho. Ariko icyangombwa, ibyo tugomba kwitaho ni ku bintu cyane cyane ibyo tugomba kubona ejo, kuko ejo is in future, ejo ni future, ni igihe kizaza. Ntawushobora rero kumenya kuvuga ejo tuzaba tumeze gutya, ariko nk'abanyarwanda dushobora kupuraninga tukavuga ati turashaka u Rwanda rw'ejo kugira ngo ruzaba rumeze gutya. Icyo rero ikaba ari ikintu nka twe abana nkatwe abanyarwanda twese icyo tugomba kuba twakwicara hamwe tukaba twakinonosora. Banyarwanda, banyarwandakazi, ndashaka twese nanone dusubize amaso inyuma, niki koko icyo twashobora kubwira intwari zacu nka komanda Rwigema, komanda Waswa, komanda Bayingana, komanda Bunyenyezi, komanda Bitamazire, komanda Mucyo, komanda Byaruhanga, komanda Kayitare n'abandi bitangiye igihugu cyabo? Niki cyo twabakwira? Tugomba kwibuka intwari zacu icyo zapfiriye, igituma zitanze, natwe tugatangirira aho bagejeje kugira ngo twubake igihugu cyacu, kugira ngo twubake u Rwanda rususurukiye abanyarwanda, u Rwanda twese nk'abanyarwanda urwo twabamo ari nta wishisha. Banyarwanda, banyarwandakazi, nkaba rero mbasaba kugira ngo dufatanye twese nk'abanyarwanda twubake igihugu cyacu. Ariko nanone nkabibutsa yuko umurimo wo kubaka igihugu ugoye cyane kuruta umurimo wo kurwana. Ibyo bintu byombi biratandukanye, kuko kurwana ni ikintu ukora uno munsi, ariko kubaka mbese kurwana ni ikintu urwana ukareba yuko wakubise mugenzi wawe, ukareba yuko wamwishe, ukareba yuko watsinze runaka. Ariko kubaka ntabwo ariko bimeze. Urubaka icyo wubatse ukazakibona nyuma y'umwaka, nyuma y'imyaka 10, nyuma y'imyaka 50, kandi ugakomeza gukora icyo kintu. Niyo mpamvu rero muri twebwe tunanirwa cyane, kuko niyo mpamvu muri twebwe tunanirwa vuba, nanditse bamwe muri twebwe tugashaka just kubona icyo tutakoreye. Ibyo ni byo bintu dufite muri twebwe, ntidushake gufatanya na bagenzi bacu, muri twebwe tugashaka kwiharira buri kimwe cyose, icyo buri kimwe cyose ikiriho. Ibyo ngibyo ntabwo bigomba gushoboka. Nabizeza yuko u Rwanda rugomba kubakwa n'abana b'u Rwanda bose kimwe, ari nta munyarwanda n'umwe ugomba kujonjorwa, ugomba guhezwa kubera ukwasa, kubera ingano ye, kandi yuko ari nta munyarwanda n'umwe ukwiriye konona amahoro ya mugenzi we. Banyarwanda, banyarwandakazi, tugomba kwirinda amatiku yerekeye ubwoko, amatiku yerekeye amadini, amatiku yerekeye uburere n'ibindi bintu bimeze gutyo, kuko ibyo bintu nibyo byadukoze mu nda, kandi nitutabyirinda bizakomeza kudukora mu nda. Mbese twabaye dufata example y'intwari zacu, iyo baza kugira irondora buhutu, irondora bututsi, irondora butwa bagakunda inda zabo bagakunda ubwikanyize bakagira politiki ya munyangire bagakugira politiki ya matiku bakagira politiki ishingiye ku madini bakagira politiki yo guhora bakagira politiki y'urwango ntabwo u Rwanda baba barashoboye kurugobotora aho rero natwe niho tukwiriye gushingira tugakomeza iyo mishinga n'ubwitangire bwabo n'umurava uwo berekanye barwanira igihugu cyacu icyatubyaye Banyarwanda Banyarwandakazi ntari nasoza ibiganiro byacu nabuze ku bintu byerekeye intwari zacu mvuga kuri gisa intwari y'abanyarwanda nanjye ndimo ariko nk'abanyarwanda bashobora kwibaza batese ko wamuvuze hari iki nicyo watubwira kuri gisa jyewe reka mvugeho mvugeho bikeya ibyo nabanze mu by'ukuri ntabwo twari tuziranye na Fred Rwigema cyane uretse ko namwumvaga yenda nawe akanyumva ubwa mbere mpura na Fred Gisa twahuriye i Masaka yari muri Freedom Square ubwo yaraje aherekeje Yoweri Museveni muri icyo gihe wari minister wa defense akaba yaraje mu muhango wa campaign y'ukwiyamamariza ubwa perezida bwa Uganda mu matora yabaye muri 80 hanyuma Obote arayiba nyuma yaho muhango urangiye bukeye twahuye twarongeye turahura ahanyuma nyakubahwa cyangwa ko mu radio yari Museveni avuga yuko buri muntu agomba kwibwira mugenzi we nyuma mvuze izina ryanjye avuze izina rye nanjye mvuze iryanjye duhuza amaso turamwenyurana hanyuma twembi tumenye yuko turi abanyarwanda nyuma yaho batari bataha Fred Rwigema yaraje aransuhuza arambwira ati numva yuko i Masaka hari abanyarwanda benshi atese bameze gute ndamubwira nti mu by'ukuri i Masaka hari abanyarwanda benshi aba baturage baje kera bahunze kiboko z'ababirigi hamwe n'abanyarwanda b'impunzi ariko twese turaho nta kibazo dufite ubwo Fredi bakomeza urugendo n'abagenzi be basubira i Kampala nongera guhura nawe mu kwezi kwa kane hagati yako duhurira mu nkambi y'abasirikare imbuya ariko muri icyo gihe twahahuriye ku mpamvu y'ibyago kuko hariho umwana witwaga Eric Karuretwa umuhungu wa Girigori Karuretwa uwo mwana yaravuye Nairobi aza Uganda hanyuma yari iwanjye ahava isasita z'ijoro avuga yuko agiye mbuya mu nkambi y'abasirikare n'abagenzi be hari disco agezeyo umuhungu umwe sinamenye uko byabaye ngo yateye grenade hanyuma ibisasu biramufata uwo mwana ahita yitaba Imana nyuma bambwiye nk'isaha 8 z'ijoro niko kugenda imbuya mu nkambi y'abasirikare ngiye mpasanga nyakwigendera Fred Gisa ari kumwe na mushuti we Kagame uburyo bari abantu bifite cyane na ndetse bagenderaga nk'umuswa uva mu mugina aho wabona gumwe undi yabagahari yenda byaba no muri kino gihe abantu yenda bajye babita yuko ari babandi babagabo bakundana banyarwanda banyarwanda kazi aho icyantangaje nubwo Rwigema yarafite ba bodyguards bamuri ruhande ariko numwe mu banyarwanda uwo twafatanyije guterura umurambo w'uwo mwana tukira mu modoka no kutwara imurago ku mugoroba uwo munsi bukeye na none twahuriye na Fred Rwigema mu kiriyo cyangwa mu rupfu rw'uwo mwana kwa se kwa Girigori twongera guhura na none dutabariza uwo mwana muri insambi ya Catholic Cemetery aho twamutabarije nta muri ibyo bintu byose nk'uko nkubwiye yari akikijwe n'abanyarwanda benshi hamwe n'abanyamahanga nta n'ikintu twavuze kerekeye u Rwanda kubera ibibazo ibyo twari turimo banyarwanda banyarwanda kazi nongera guhura na Fred Rwigema mu kwezi kwa gatanu kujya gushira ubwo ngubwo yaransanze mu nkambi y'abasirikare iyo bita Rubiri aho nari mfungiye nari mfunzwe kubera ibibazo bya politike kuko bavuga yuko je na bagenzi banjye twari mu nzira yo gutera u Rwanda mu by'ukuri iyo batamfunga byari kuba kuko twari dufite inyota yo gusubira iwacu muhira banyarwanda banyarwanda kazi yashoboye kuzaho narindi ahamara nk'iminota itanu aranda arambwira ati humura uzaba mu nyiruru nuko nkuko nyuma yaho twongera kuvugana muri 87 mu kwezi kwa mbere ubwo nari Sweden leta ya Uganda imaze kunyohereza Sweden kubera yuko imaze kunyohereza Sweden kugira ngo mbe ariyo njya kuba icyo gihe namutereye isimu tuvugana ibintu bya kawaida nta bintu by'u Rwanda twavuze uretse ko yambajije yuko twageze Sweden mu mahoro ambaza uko hameze nanditse mubwira yuko hakonje cyane nta kindi kintu icyo yambwiye nyuma yaho intambara iratangira nk'uko byabaye nyuma y'iminsi itanu intambara imaze gutangira niho nabonye telefoni ivuye ku muntu w'inshuti wari first secretary kuri embassy ya France abwira umugabo wahakoraga uwo bita Gacinya kunterera kumbwira yuko nyakwigendera Fred Rwigema yitabye Imana ku rugamba maze kubimenya ni ibintu byanteye ikibazo kinini cyane kuko sinari nzi uko byabaye n'uko byagenze noneho niko gufata telefoni nterera nyakubahwa madame Nyumba mubaza uko byagenze nawe kuko arabyemeza yuko yitabye Imana nuko nguko niko nibyo naba nzi ku buzima bwa nyakwigendera Fred Rwigema banyarwanda banyarwanda kazi nkaba rero nshaka kurangiza nanone nshaka kubwira intwari zacu aho ziri niba zitwumva kandi ndatekereza yuko zitwumva nzi yuko yenda bashobora kubona ibibazo biri mu Rwanda bagasanga igihugu cyacu aho kiri ubu ngubu kimeze nk'ubwato buri mu nyanja hagati mu by'ukuri niko bimeze ariko icyo nabizeza nubwo byose ariko bimeze jewe ndareba ngasanga ibihe by'u Rwanda bizaza ari ibihe byiza. Nkareba ibihe by'u Rwanda bizaza ari ibihe byiza. Nkaba rero mbwira nshaka kubabwira sore nkaba nshaka kubabwira yuko nyakwigendera Komanda Rwigema, Komanda Waswa, Komanda Bayingana, Komanda Bunyenyezi, Komanda Bitamazire, Komanda Mucho, Komanda Byaruhanga, Komanda Kayitare, hamwe na bagenzi babo bose, yuko amaraso yabo atameneke ubusa. Koko baragiye n'ibintu bibabaje, ariko bapfiriye ikintu cyo bashakaga, bapfiriye u Rwanda, bapfiriye igihugu cyabo, bapfiriye ikintu cyo bari bakunze, bapfiriye ikintu cyari kibahesheje ishema, bapfiriye kugira ngo abana bacu bazagira amahoro mu bihe bizaza. Igihe rero gisigaye ubu ngubu ni cyacu. Natwe kubereka ubutwari, kandi kubereka ubutwari yuko nubwo bagiye basize izindi ntwari. Ubwo butwari rero ubwo tugomba kubereka ni uguharanira igihugu cyacu, kandi n'umurage abo ngabo badusigiye tukazawusigira abana bacu. Icyo nababwira ndangiza izo ntwari zacu, nabasaba Imana y'u Rwanda yirirwa mu mahanga igataha i Rwanda, Imana ya gihanga cyahanze u Rwanda, ibahe uburuhuko bw'iteka ryose.
Come on, we will